You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sony Iblani waxay Australia ku nooleyd kana shaqeynaysay muddo 5 sano. Iyada saygeeda iyo gabar ay dhashay oo 12 jir ah ayaa doonayay inay si rasmi ah u noqdaan muwaadin Australiana laga soo bilaabo maalinta ay dalka soo dageen oo ay India ka yimaadeen. Bilowgiiba, Ms. Iblani iyo qoyskeedu way ogaayeen in rumowga riyadaasi ay tahay mid adag, iyadoo waraaqad badan la buuxiyay waqtina la sugayay. Laakiin waxay sheegtay inay sugitaankaasu u qalantay markay ugu dambeyntii gacanta ay ku dhigtay shahaadada dhalashada.
I think it's more than a paper. It's like, you know, officially feeling at home. Well, India would always be there, you know, my first home. But then having said that, I have now embraced...
Waxay ila tahay in helida shahaadadu ay sanahayn oo keliya warqad aad qaadatay. Waxay ka dhigan tahay inaad dareento inaad dalkan gurigaagii u yahay. Inkastoo India weligeed ay noqonayso gurigaagii koowaad, haddana waxaan la qabsaday dhaqanka dalka iyo shacabkan quruxda badan ee Australia. Ms. Iblani iyo qoyskeeda ayaa la siiyay dhalashada bilowgii bishan kadib markay sugeysay 10 bilood. Waqti badan ma qaadan marka loo eego tiradii u dambeysay ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda ah wasaaradda arrimaha socdaalka ay hoos yimaadaan. Tiradaas ayaa muujinaysa in 10 araajiba 9 ka mid ah ay qaadato 17 bilood ama wax ka badan. Julia Williams oo ah immigration agent ama dadka arrimaha socdaalka ka shaqeeya ayaa sheegtay in dadka ay horyaalaan caqabado badan ka hor inta aysan noqon muwaadiniin Australiana.
It's such an ordeal. It's starting to turn people off as to, you know, really does Australia want me because I'd like to, you know, give back.
Waa mid dhibaato ah, waa mid dadka niyadda ka jabinaysa iyagoo isweydiinaya Australia runtii ma ay rabtaa, sababtoo ah qofku wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan bulshada wax ku biiriyo laakiin la iima ogola inaan muwaadin noqdo. Waa xaalad aad u muruga badan. Waqtiga badan ee la sugayo wuxuu sidoo kale imanayaa iyadoo dadka safka ku jira ay aad u sii badanayaan. Ku dhawaad 190,000 ayaa sugaya in araajidooda dhalashada la eego. Tiradaas ayaa 8 jeer ka badan tii 2015 oo ahayd oo keliya 23,000. Dawladda federaalka ayaa sheegtay in dadka dalbanaya aysan weligood tiradan gaarin. Waqtiguna dheeraaday bay tiri maadaama ay jirto khatar xagga ammaanka oo ka daran kuwii hore. Laakiin sugitaanka ayaa macnaheedu yahay in dad badan ay xaalad hubaal la'aana ku jiraan. Ms. Williams ayaa sheegtay in helidda waxbarasho iyo shaqooyinka qaar ay ka mid tahay tusaalayaasha caqabadaha haysta dadka.
Their ability to perhaps attend university, apply for government jobs. We have
inay awood u yeeshaan inay jaamacad galaan, ayna codsadaan shaqo dawladeed. Waxaan aragnay bay tiri macaamiil badan oo caruurtooda dugsiyo sare uga baxeen Australia, caruurtaas oo hadda doonaya inay ku biiraan ciidanka qaranka dalka, laakiin aan loo ogolayn maadaama aysan haysan dhalashada Australia. Waqtiga la sugayo ayay dhici kartaa baa la yiri inuuba ka sii dheeraado, iyadoo dawladda Tambal ay wado qorshayaal lagu sii adkaynayo qaadashada dhalashada dalkan oo ay ku jirto in la dheereeyo waqtiga la sugayo oo laga dhigo 4 sano inuu qofku haysto deganaansho ka hor inta uusan dalban dhalashada dalka.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.